Issa Lawali Kantawa do masinaji yamde joj abore kamintaji chapande tati kibaruji modon do dande studio Kalangu min Omar Hamad Janganta nder ko kibaruji medeni en puttiran e vide nimbe sappo e joy kambe woni ko mayi no gayi e dido mbarmi e gineji kewdi ko moni dum woni dimma bono ndaji juole mawde tobude le jeddire wittinde le commune gafatise nder yaade no kuje godde nder leydi medeni jar nanni biye hitande fu ciagal jeddire e julde layena woni ko fijoji julde biyanu watte to enda agadez mi gartana on do tariki finatawa o yewtere meden pindino hande yatana halo am no gorko wawir hollirde alama mu lobbo ley jonde mu hakkunde nimbe kori jamirte mo yerno kalirno de e der ko e kema ruji meden biyen ko min mo gafati hebana e terde ndiyam hano keme didi e jeetati le jeddire wittinde fa dum wadi bonondaji kewdi der wuroji commune on yeruno baba e Musa wazir maire on famminere ardibe hausu nokko on no ken sigilade e ginde be nimbe be bononda hewti e wallude be wakkati no gungu mamman noddimo e challalol o famminere hanoni
fa warde handen min kebay dimma himbe be bonondaji diyele de enden kewti kamfu e dimma are bonude den enden miden e limore den enden hawtidade e himbe sa per pompier kenga min gadidi gouverneur zender hawrine ton enden zender ballaka himbe be enden gaddante duno do lawol no wodi himbe kollube anniya wallirde ko watta himbe ujunaji keme jeewu yaade ujunaji keme jeegom ka en lima be bonondaji di enden kewti tondu der jangirde lokkolde enden e gattabe dum demiden gidi himbe gatta jungu ganno wodi nokkuje gon de jangirde mu en gala garuji misali der sire angwandomi undu no holla ko no wodi be kebayto dum fa warde hande
nonni balde majjoni ko lawol lore hakkude doso e nyame wela to kirol fey seeda Allah e ndiyam jencugol do lawol kolta on kanjum wadi ko mbien ko loreji ko joji nimbe no jaara jaale no kawra e cadaale ba ko lawol celdugol wadama kanjum wadi ko awjobe loreji hakkunde birni e nyame ngati wullandu mu e yaade to ardibe hausu wakkati no nana Hadiza San yewtide mabbe
hanne se loreji di en piltoke noodi jon e loreji cufube paddo loreji mumben to addudi jahale to polisi be en be jabata neddo nata diyan dan en yewta be gala du ardo to do yawtina neddo noodi korkajol tokkirangul harkanaso filto wara peddolu koddo
bonnol lawol gol hana hikka dum fuddi huno non ko fudda dubi sappo e getati ni wi'atake gomnati andana dum ni lawol gol lawol mongol foni tokkataake foti gol lawol hana lawol gol tadifa diyan dan ni ngabbi dow lawol gol balo reji mawdi wawta nati der majja
mi hunake ko mi nati diyan dan caka majja lore an gari mi wala essence nyande mo jareni elle okke hewni motore may ko mi wurti garage nyallumi nyande mo
mane basintini
nani favari joni be nangude sappo e jeena e leru jie yerno sarus kawjido filla ano renugol nimbe wadi dimma mudun nimbe sappo e joyo kambe woni ko mayi ko lati sappo ben fu cuudi chami dow mu en joyo beto du no njoli non dum woni dimma ano juwale ndiyan tobude der regioji jeegom do regio jeetati ko leedi meden Niger tawda kanjum wadi ko mbi'en nimbe no gaaye dido kamjum woni ko barmi der majjo nimbe ujunaji sappo en jeenayo be o bononda hewti yeruno sarusi on famminere ko e na'i mbi'en nane dabbaji keme didi e joyi e yeli hembre e chapande tati e joyi ko dum dillidi e mum jaggande juwole mawde to bono der nokkuje kewde der leddi meden Niger dum wadi bonondaji kewdi fa yonkiji juyi kanjum wadi ko ardido sarus kajido filla eton diam e kenduli meteo nonni hawri e wiide ko juwole mawde no kedditi e tobude kadenda wodi dum watta dande yaade e bibbe wuro e hinnade kaccalu gabcia lawal nani ko yirafikata
Eto amen dermu men kolli ko diyanno toban fadde no haniri der leydi meden eto goni gadungo go ceewataana wakkati nangude sappo e jeetati lewru ut yaade lewru septembre de ir tobo go en go wadan yaade yeso alaamaaji majjun du wi'aama illa joni der region zender seni joni der kambu bawlini diya wala no toba e semme fadde aranan dan en amma wadan no kuuje gon to diyan dan en da way to bude bonnina joni har zender walindi di en dam budi semme yaade yeso du waran har maradi har jemma du yottoto lettugal leydi denne no haani himbe dawra dabare kambe baawa wi ude be gadan burna mabbe wakkati fu der cuudi tampudi di
enda
nani wadobe tewtero talkuru bakloria mbi en nayo kambe woni ko tewtero mu en fadda ko lati goto no tawa e der juude police ji der nokure dida berde le commune agades illu altine bittido yeru doni no mawdo kawjido filla yewobe tewtero der nokure wi dida ben kay tawda kena e talki tatabo on do hano challalol telephone jogi nanan na yab on do tawra kena na e telephone der sudu to tewtero dum wonno wada e hala kakalten kay be der juude police ji nani mbiyan tewteru ko jande faransire no wadi toyte ndere chudi jetati leino kuja sapo e jega bere to lise teknika maradido nani yerno maudo ye wope ndu tewteru faminiri owide no kuja jetati ko wadi dum umina no kure ndem bengadoan tewteru ndu bengadi titotu sabe wanobe tewteru ndu njii kulle ko be ngoni be kolle dum professeur tarno maman mawdo nokure de wi hitande ka tewteru baccalauréat siglaaki mudun no wodi chadale mohamed mamma yettude makko
ça dit c'est pas une fraude régulière
hana guika anda kan don no sadar manon kebaado ko rafi siglaaki lobbi ko tewturu talkuru bak gandi no handi kaldal wade hakkune horebe kawjibe filla tewturu dum naral hebo hakkune mabbe gan watta ko jirigon wada tewturu dum fere ko hana gere no wadu dun no dun kai gacce sarusi hawjine filla tewturu nino gan wi akana dun wada ta kina nokkujogo to be jeggiti ko tewturu ir goto oni waddoite yago yesu der nokkure aminde min galana serie FFN F3 F4 na ko min darni tewtoru dum sai min pudditi dum himbe halsiyano don minen don jeba portable ji sukabe ba joni mi teti portable gondon wa tewtoru
din candidate
komin chota jia kena der departement mo boboy denne balde majbi ni wadi ko nimbe torodi ngey feroyi warde jodaade leymun hande subaka ono ardibe house departement on jeyi ngioy nimbe ferube e wadde dimma mudun tijani adamu mer chota nani ko ibrahim hasumi
lalle ay bum bokang
min he hore am mer chota o endan mi hebi la waynu habaru mabbe na ko studio kala ngudar habarujim den ko nanumi ummi mi jehumi halano de prefet c'est prefet kandu halani gouverneur min du ko garmi sey mi hawribe gouverneur hande wari to amin ko ferobe be endan garidu to himbe embe beeri be gadan fodde himbe hemre udal mabbe du fuccu kaloy pamaronu idun yurmini sanne worbe ben jehi remoyde gese mu rewbe e cukabe ben ka en tawa dum mi eladu gan Allah godudo bawde fu wallira himbe be enda
gaga sen kangi ga mi ga
fedde indi tirande ONG Agri Iman sigilake ton arlita noga yade e goo mudun jie batu joda kalen do filla mabbal kampani kominako kolati hore halam woni mabbal kampani kominako durwo hesonom harto basol arzuku do noyni be ngatta ko keba jamaku mbieni chagal lebi sappo e jeddi ko o kampani mabbano non gollobe do fi basol jamdi arzuku iranium o sigile wadde de hawrinde ramar ifa illa tu fata maud ONG on nani ko Usman Umaru
hawrine de en men cigilike dum gam mabbol kominak ko wadi odo anni hanne koy dum buri hitane lebbi sappo e jeddini ko kominak o enda mabbi men gada e hawrine ko watta men kawra himbe men kala nabbe ko wadi na ko na noade ko watta kambe dubbe gatta barke kunnule mabbe do fi mabbol kominak o kanjun sabi men noddi himbe fu men gada battu joda hale himbe kominak himbe somayire e himbe soni char e maire e minister kawjido fi arzuku leydi kan en dun no hani be garabe kala himbe funana kasan dun chama dum woni sador maji ko wodi kanju woni mana hawrine amende enda mo waray fudu nan dun hali goddun domu ko hana gacce munno kan kaw woni waray
yohodi gaskeshi
non ni mbiyan caggal ano jeɗɗire no e julde layi anon woni ko leydi Niger to enɗan fijo biyanu fuɗɗete wadde ɗum du no fina tawa non latiɗo nder région Agadez tan watte ko laati laamiɗo leydi Ayir on jeyɗi Mohamed Barmo jo andal do dina alsilamagal fammini bandimi Moussa Mamane Tariki biyanu.
Biyanu fina tawa non ko leydi Agadez ngada nido ko baade laamu hitane fu tudum wade demmun modibbe kakkili emun to tubal fiite himbe no boma sukabe worbe gattete yeso ibe jogi labe ibe kolla halamaaji konu be kolla kono wodi sukabe ummatore baligiji godube sembe sukabe rewbe no sengu no dadi no ewa baaji Allah wadi jomun watti kula der erne mun de holliri sukabe roben to fu atawan tusal no nata der erne jomu dum watta kena kantol hitane on gi'i gada julde layya balde jeddi do fuddete hanta balde sappo kare la sara pede kolleti
aishine biya
Aminatu Hassan Aminatu Seyni bi leydi Niger non kenga non woni ko hebi yaade yeso e doggudu dadondira ko metereji keme didi to endam hano fijo doggudu dada ko leydi adunar gondo no wada to endam leydi America noni mbi en duni go hantode hano fijo doggudu dadondira ko metereji keme dun sigila kena wadoide to endam maunde no gaye didi lewru je garo sangarte yewter meden pindina do der leydi meden Niger fudu der gure ladde dum buri ko wonno gollire e mum woni alama gon hojude ano gorko kan woni laamu ngun lay baade dem dum do wadi ko mbi'en fedde ONG biete do hano ONG sonze sigili e wadande worbe tindi laato gorirabe wodube alama lobbo dawtanade hakkeji rewbe sukabe Musa Hassan bandi mi yewtido e mabbe
Sumaila Alzuma demowo non o jeyado sire sona kiloji sappo e joyi hedde hewbere tilberi gorko du non latido no famre sanne e himbe sire mum o koyrado du omo tawa der natube sigila indirado ecole de mari hano to goriraabe rewbe garta gadane ekintinoje du fi burna mojina fondita baade mum en be gadane du pirtol ko e du hakke rewbe e cukabe kamfu e do labi jonde jam caka wondiraabe
nende community mum
jondema hakkundema e nimbe e hore mun no gadirta ngurdama hakkundema e deka yaade to koreji ma min kebi tindi do mun de golleji din duudani deka ada wawi jogono e demo ndiyam duncan demo hite parano damo ledde kinnono damo sukabe kanko du o heda arto payande dum nden nimbe gattatano dawre chaka beengu jong o min kebi tindi do mun sanne gaddebbo de no rima hitande fu no yawi tampudi
agi wasu farga
Zuwaira de Sumaila o kandu nino famtina nafaka ekintinoje de gorun hebi de endan gaddude bayla sanne der burnam baade mu en
irba huna barma
burna ame dermu bayla wadike sanne ganjonde dewgal hana hune ko hoyno degon wela degon dumetta labi wattude dawre emen nawtoro dun sanne jaaki lokotorore hana ko hoyno suka neddo deno wulla ba neddo jogana mamu hana o de anno hanne ko himbe pirti kesanne wakkati warde wakkati idun nodda rewbe to kawri de loktorore
gat kunni gobere cellet ko kwara
Mariama kandu debbo dewlaado gonnon kanko du woni handen ardiido fedde rewbe sona dalila du ni fa handen ballirol gol gori ko woni no waddanam
loktorore waddani men ko yirna alla e laabi wattude dawre rewbe no keba potiri gan denno neddo sayno nusodira sukabe dun du won torra innirabe gan suka ladata baano inna mu hojita redugo hanne fedde men cingana do mi woni ardiido rewbe Mayre Abadadu goran o hadata kan yahudi hawriine fedde de endan na wadude jahangal gam mayre men do emen gada jonde amen janjan
gorate banande ban
do wonto kibaruji meden tili eden gal fulfulde joni wala fuko mbawden wiide sana jabbodon asuman china wadda ko demgal hausankore yamde joi min taji la soodi de joi kirtento jamirte